thanks to God because of this beautiful time that the Lord has given us so that saints should meet together. Distance shouldn't be a challenge.
Tiamike kwambiri kwa mbuye chifaa cha nthawi yabwino imene Mulungu ativasa kuti abale wera mtima akhoza kukhala pamodzi ndi kukumana mtukira mbuye wathu Yesu Khristu.
And the distance is not a challenge.
Ndipo kudalikira kwa mtundatu si mvuto limenelo ayi.
When I see how the Lord has made this kind of communication, people living from different continents, areas, districts, of different colors, but meeting together and worship the Lord together, same time, I see the sovereignty of God.
Ineyo ndikamaona kukumana umenewu kamachitika apo maona abale oyera mtima akukumana mmapemphero awawa kuchokera mmadera ndi maiko osiyana siyana anthu azira nkulomanenerwe komanso ndi khungulo siyana monse mukumakumana pamodzi nkumapembeza Mulungu ineyo ndimaona ulamuliro wake waukulu wa Ambuye.
Again, it shows that there is nothing impossible with God.
Ndipoye chichimandisimikizira bwino kunena kuti palibe chosatheka ndi Mulungu.
What the Lord purpose, it happens, same time the Lord purposed it. God and his sovereignty is doing whatever pleasable unto him.
To him
be all the glory and honor because of this. Number two, we have been given one heart, one character and attributes, that is to bow before the Lord and always exalt the Lord Jesus Christ, worshiping him without compromise.
Machitachita amodzi amene cholinga chake ndikukakweza Yesu Khristu ndikumtamanda amene iyo posa chosera kapena kuonjezerapo.
We have been given the character of preaching the singular gospel, a singular message without compromise to those that the Lord purposes.
Ifeto ndinapasidwa mchitidwe umene ndikulalikira uthenga wabwino umodzi wokha umene ndikukweza Khristu osaonjezera.
In season and without season, preach the gospel.
That's
the only thing that you have been given by God to be doing. Anything from this is something that we should be silenced. Last week, we are continuing, that is the book of Ezekiel, chapter 37, from verse 1 downwards.
Mungano sabara la tatinari nkupiti za kuyanga na mbuku la Ezekiel, chapter 37, dimake ya wani kumatsika pansi.
And we were on verse 6, and part of verse 7, more especially on verse 6, whereby the Lord is speaking about his work, the operation of how salvation should go unto the man.
Ndipo apa ndikupitiriza bebuku lomwero la Ezekiel chapter 37 ndi mayake ya 6 iyo mpaka ndito mu mayake ya 7 koma makamaka tikuona mmene Mulungu anachitira sopano mpweya kuti uperekedwe kwa mafupa kuti mafupa akhale munthu.
We saw how the Lord works by bringing the sinews, the flesh, the breath. That is the work of God.
Tinaonatu Mulungu akubweresa misempha, minofu, komaso mpweya, kumafupa jamene ni ntchito ya Mulungu yekha.
Another amazing thing we saw is that after the sinews, the flesh came upon the body, the skin itself, the man was dead because had no life, he had no breath of God.
Chintu chinanso chachikulu chomwe tinachiona nchonena kuti mafupa aja atapasidwa nofu, atapasidwa misempha, komabe munthu jana ali wakufa chifene kuti alibe mpweya kuchokera kwa Mulungu.
So, what is more important was the breath in the made person. Because without a breath, a man is dead and is just lying in the valley.
Ndero chobosa bosa chinali mpweya umene umakapanga chinthu chopangidwa chiche kuti chikhale ndi moyo chifukwa panda mpweya umenewo chinthu chinali chimunthu apena zinali ziwanthu koma zokufa mchigwamo basi.
The Lord is showing his people about three parts that make a man.
Ichintu ndi chimene Mulungu amakachionesera kwa anthu ake pambali ya magawo atatu amene amampanga munthu kukhala munthu.
Because there is body, there is spirit, and there is life in a man.
Chifukwa pali thupi, pali mzimu, ndi pali moyo mwa munthu.
But a body without the breath of God is just nothing.
Komabe thupi lopanda mpweya wa Mulungu ndi chinthu chopanda pake.
And there is nothing good that can come from the body that is without the breath of God. If after the sinews, fresh skin came upon those dry bones, without God bringing the breath into the bones lied in the valley, the bones would have rot again and the dungness would have come again to the dry bones.
Nofu analandira misempha analandira khungu koma nopopanda mpweya wa Mulungu mafupa aja kanakhala be chinthu chola malomwe aka kanawe akaona mapitiriza kumauma pe basi.
Because the coming of the sinews, the flesh, the skin, but without breath of God, you would have bring the dungness, the rottenness of those dry bones plus the flesh.
Fawo wandatu mpweya wa Mulungu ngakhale kuti panali misempha panali nofu panali khungu zimenezi zikanangopitirizabe kunyansisa kapena kubweresa kuipa kuonesera kuipa kwaje kwa mafupa aja ouma aja amene analandira khungulo.
Here it fully shows that in a man there is nothing good if it is not the Lord who has done the work of bringing life in a man.
Zomwe zikutanthauza kunena kuti mwa munthu uti mulibe kanthu kena kalikonse kabwino ngati si Mulungu mwini wake amene atachita kubweresa mpweya wa moyo mwa munthu.
And there is much sorrow to a man because even the flesh, even though the flesh, the skin and the sinews came to it, but he was without breath, he was dead already.
Chifukwa ndizomvetsa chisoni kwambiri mwa munthu zimene zimaoneka chifukwa ngakhale panali nofu panali misempha panali khungu koma popanda mpweya wa Mulungu chinthu chinali chakufabe basi.
But here is the comfort.
Koma tsono apa tiona chitonthozo.
The Lord, if the Lord starts the work, he will never leave it in suspense or come to an end. He will accomplish it.
Mulungu akayamba ntchito yake sazake isira popa njira ayi iyeyo adzayimaliza.
If he has started the work, he will never stop it. He always finishes.
Mulungu akayamba ntchito yake iyeyo samathera panjira koma nthawi zonse amamalizisa.
So there was a great need for the breath into the dry bones covered by the fresh sinews and skin. So the Lord did it according to his determination, purposing it.
Ndiyetu panali sopano kuumbika kapena kuti kubwezereredwa kumene kunachitika pa mafupa auma paja Mulungu atayika nofu atayika khungu pa mafupa aja monga mmene Mulungu anakonzera kuti kutero.
And after the breath came, then it was the army of the Lord, the vast of people, man of valor that the Lord has made for himself.
Ndipoto pambuyo sonopoti Mulungu auziramo mpweya mwa mafupa amene ajawo anthu aja sopano anakayimirira ndi pamene panakaoneka zonena kuti ndi khamu sopano la ana Israeli asilikali ankhondo amene anali mchigwa munja.
But today, before we see the men, the army of the Lord, let us see again the process, the work that the Lord did, what happens when the Lord is doing his work to the dead.
Komatu lero tisanafike poona zagulu ililira asilikali a Mulungu amene anaoneka mchigwa muja tatiye ndiyambe titaona dongosolo lake limene Mulungu amachita pa pofuna kubwezereza moyo kumafutuke amene ndi akufa.
So to have a good picture, let's start with the verse 6 whereby the Lord is doing the work, bringing the sinews, the flesh, the skin, the breath, and make the army arrive.
ndekuti tichione bwino ichichita tikhale tichithunzithunzisa bwino tate ndiyambireni mundimayike ya 6 pamene mulungu sopano akubweresa amisempha akubweresa nofu akubweresa khungu kupanga zinthu zekuti zikhale zamoyo.
Because it says, and I will raise sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord.
Chikwaya ambankune na kuti ndipo ndizaku ikirani misempha, ndikufikisira inu nofu, ndikukuda inu ndikhungu, ndikulonga mpweya mwa inu, ndipo muzakhala ndi moyo, motero muzadziwa kuti ine ndine Yehova.
When will these know that I am the Lord? It's only when all the work has been finished, the belief has been given.
Kodi ndiriti kapena ndivati pamene anthu awa wadzadziwa kuti ine ndine Yehova pamene tunchito yonse iti zapumalizidwe yopereka moyo mwa mafupa.
Nobody will know that this is the Lord if the Lord has not finished the work on him.
Kulibe munthu amene akhoza kumziwa Yehova kuti ine ndine Yehova ngati Mulungu mwini wake sanamalize ntchito mwa munthuyo.
It needs himself, God, to finish the work, then he should let him know that whom is he doing the work unto him.
Zimatengeratu Mulungu mwini wake kuti amalize ntchito yake, malo mwake amamdzusa no munthu chokumpasa kuziwa kuti aziwe kuti kodi yeni ndani amene wachita ntchito yonseyo.
That's why John chapter 19 verse 30 says, when Christ was on the cross, he cried with a loud voice, "It is finished."
Ijitu nchifaya ke mkamaona mbuku la Yohana chapter 19 limeke ya 30. Ambuye swali pantanda, anafula ndi mawo kweza kunena kuti kwata.
It is finished. The work has been done.
Kwata, kutanthauza kuti ntchito yonse yathira pamenepo.
It is finished. Everything has been provided, has been done, nothing remaining.
Akamati kwata, kutanthauza kuti kena kali konse kanaperekedwa, chilichonse chinachitika, palibe kena kamene kasalavu.
Again, on the same point, it is finished. Those that I came to die for, I have done the work. And I have left to themselves those that the Lord didn't give me.
Ndiponso kulankhula kwina akamanena kuti kwatha kutanthauza zina kuti kwa iwo amene ine ndinawabwerera kukawapasa moyo amenewo ndamaliza ntchito wapasa moyo ndipo ndawasiyanso anthu onse amene mungusana ndipasi.
It is finished in two phases. First phase, it is finished. The work of salvation has been given to those the Lord erected before the foundation of the world, and I have come and died for them. It is finished. I have given them total salvation.
Akamati kwathatu kukuoneka mmagawo awiri kwatha chifukwa cha iwo amene Mulungu atadana ndipasa ineyo kuti ndawapase moyo iwowo ndawapasa moyo ndagwira ntchito yonse yomaliza kuwapasa moyo ndipo ndawapulumusa kwathunthu.
When the Lord was doing the work of finishing the salvation upon the erect, he was again doing the work of lifting to themselves those the Lord never erected up.
Ndipo ambuye mmene amagwira ntchito yomalizisa kupereka chipulumuso kwa iwo amene Mulungu atati anampasa iye nthawi yomweyonso amamalizisa kusiya iwo onse amene Mulungu atati anawasiya.
Because the preamble time were like the same, while the Lord was the one who was knowing whom is elected and left to himself.
Chifukwa munthawi ituyo yambirira kapena munthawi ya pambuyoyo ambuyesu anawasiya anthu onse ndipo anthu onse amaoneka ngati onse ndofanana koma ndi ambuye yekhayo amene amadziwa iwo amene Mulungu atati anawasankha ndiwo amene anawasiya.
So when you are preaching that the Lord did the work of saving on the cross, everything has been done on the cross, salvation is in the Lord on the cross, you are again speaking that the work has been done of lifting to themselves those that are not his on the same cross.
Chifukwa chake ngati mulalikira zonena kuti ntchito yonse yachipulumuso ambuye anamaliza kwa iwo amene Mulungu atati anawakonda kuti awapulumuse ambuyeso anamaliza ntchito yopanga chipulumuso chamenewo. Mukutanthauzatu mukunthawi yomwe mukulalikiranso kunena kuti kwa iwonso amene Mulungu atati anawasiya tsiku lomwelo limene ambuye amamaliza ntchito yopulumusa anthu iwonso anawasiya kotheratu pa mtanda.
So the work on the cross has got two ways. The first way, finishing the work of salvation to the erect, and finishing the work of leaving to themselves the unelected people.
Ndiyo nchito ya mtanda ikuoneka magawa awili, nchito ya mba ikuoneka kumalizisa nchipulu muso kwa iwa mene Mungu watata na wasanga. Kuma kachuili nso ikukawa malizisa kuwata haya antwa mene Mungu watata sana wasanga.
So second phase, it is finished, meaning the work of leaving those that are not his has been done and finished on the cross. When he was dying, he was separating the wheat from he was separating the erect from an erect. He was doing the work of separation. He was doing the work of finishing two things, salvation and lifting to themselves punishment to those that are an erected people.
Ndeno munchito ya kumalizisa yapantanda mmene amakati akwatha amakamalizisa kuwasiya anthu onse amene Mulungu atate sana wasankhe amakagawa kusiyanisa chipulumuso pakati pa iwo osankhidwa ndi osasankhidwa komanso amakaonesa kusiyana kwenikweni kumene kulipo pakati pa anthu amene Mulungu atate sana wakonda ndi amene Mulungu atate sana wakonde.
And you shall know that I am the Lord. Is when did one know that he is the Lord? It's only when the Lord has drawn him to himself, number two, has opened his eyes as so as to see him, and has opened his ears so that to hear him, then is when one will know that he is the Lord.
Ndipo mudzaziwa kuti ine ndine Yehova. Kwati ndiriti munthu ndiriti limene munthu akhozodziwa kuti ndi Yehova. Ndipajadu pamene Mulungu mwini wamtsegulira maso akumuona iye, wamtsegulira makutu akumva iye, pamenepo pamene amakayamba kukazindikira sopano kuti amene ndi Yehova.
That's why verse 7 says, so I prophesy as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, that is luttering sound, and behold a shaking, and the bones come together, bone to his bone.
Mtufaenda 7 akuti momwemo ndinanenera monga ananduza ndipo ponenera ine panali phokoso phokoso linali limene linali kulumikizana kwa mafupa aja ndipo taonani panali gobede gobede ndi mafupa anasenderana pa fupa kusata fupa linzache fupa kusata fupa linzache.
This verse 7 is speaking what happened before these dry bones, the army, know that he is the Lord.
Ndiyo ndi mea 7 ukafotokoza chimene china chitika po yamba gulirira silikali imena ni mafupa uma asana kazindikire kuti Yehova ndiye Mulungu.
Before knowing the Lord, that he is the Lord, there is something that happened, that luttering sound, a certain noise, a certain shakings that happened because God is working.
Kulo hili nulisana kanzindikire Mulungu awali mafupa chabe, poyamba apana lipokoso limene linakachitika, apana lipokoso la mafupa, kumene kunali kuomba na kusonkhanisidwa kwa mafupa chapamozi.
Here again we see when the Lord is doing things, situations, things happens.
Apaso tiona kuti pamene Mulungu akuchita ntchito yake nyengo ndi zinthu zima nyengo ni nthawi zimasinda kapena kuti zinda zake zimachitika.
When the Lord is working, something happens. Even the creation bow to the Lord.
Ndipo Mulungu akamata kuchita ntchito yake zina zake zimachitika ngakhale chilengedwe chimagonja zimagwada pamaso pa Mulungu.
Let us see what happened when Christ was working.
Matthew's chapter 27,
verse 50 downwards.
Mbukula Matthew chapter 27, ndimayeka 50 kusika pansi.
This is the time of waking.
Yitu inali nthawi ya kuuka.
Waking, not ya kukira nshito osati ya kuuka. It is the time of waking.
Ndiye imene inali nthawi ya kukira nshito.
Verse 50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.
Ndime 50 akuti, ndipo Yesu, pamene anafula ndi mawu akulu, anapereka mzimu wake.
This is the working now. The process, the working, the doing of what Christ was doing.
Ndiyo ndiye ntchito imene Ambuye Yesu anali kuichita, kapena dongosolo la ntchito yonse imene Yesu anayichita.
This is the factory, the production unit of making those that are his to be completely saved and taken out, purged away their sinfulness.
Ndiyetu anali madziko kapena mapangidwe chiyambi chekuwapanga iwo amene iye anawabwerera kuti akawapase moyo.
Number one, he cried again with a loud voice and yielded up the ghost. Number one, that is verse 50. He cried again with a loud voice and yielded up the ghost.
Chinthu choyamba ndichone nakuti anafuula ndi mawu akulu nabereka mzimu wake.
Verse 51. And behold, that is to take attention, take note, let us see on this, there is something very important that we should see what happened. This is the time of working. The veil of the temple was lent in twain, from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks lent.
Ndimaya 50 akuti ndipo onani kusonyeza kuti pali chithu chachikulu chimene tikufunika kuchita kuchiona ndi chinthu kwambiri chimene chikufuna kulankhulidwa apapa. Akuti chinsalu chotchinga chankachisi chinangambika pakati kuchokera kumwamba kufikira pansi ndipo dziko linagwedezeka ndi miyala inangambika.
The twain lengthened very in the temple was a result of the working that Christ was doing on the cross.
Ndiyo kungambika kwa chinsalu chomwe chinalicho chinga cha kukachisi inadzinalizo sadira za ntchito imene Ambuye Yesu anali kuchita kwa mtanda.
Even in the earth quake because of the working of the Lord Jesus Christ.
Ngakhale dziko linagwedezeka chifukwa cha ntchito ya Ambuye Yesu Kristo.
Another thing is the rocks rent because of what Christ was doing on the cross. The rocks, this is the creation bowing before the Lord when the Lord was doing the work of saving those that are his.
Mwamaona dziko komanso miyala ichi ndi chilengedwe chimene chinagonja kugwada pamaso pa Mulungu pamene Mulungu akupulumusa iwo amene ali ake.
The earthquake, which means there was unstableness, the earth was like in trouble, and the rocks were renting, which means there was noise, something happened, because someone who is more powerful and sovereign is doing the work.
Dziko kugwedezeka, mapiri kumangambika, izizibuzi kutanthauza zonse nakuti panali mantha akulu amene anali ndi mapiri ndipo panali kugonja konse kwa chilengedwe kumene kumakagonja chifukwa nakuti pali wina amene ndi wamkulukulu amene akuchita ntchito yake.
52. And the graves were opened. That is the work of the Lord Jesus Christ on the cross. And many bodies of the saints which slept arose. Those are the people dead before the coming of the Lord Jesus Christ.
Ndimaya 52 akuti ndipo manda anatseguka, manda amatseguka chifukwa cha ntchito imene Ambuye Yesu amakachita pa mtanda, ndi mitembo yambiri ya anthu oyera mtima, akamati oyera mtima kulankhula iwo amene Mulungu atati anawasankhiratu, akuti akugona kale inauka.
The saints, the body of the saints which slept arose, these are the people that died before Christ's time, the Moses, the Abraham, the David, Ezekiel, Isaiah, and so many other people, they arose because of his coming and his work on the cross.
Ndi akamanena za mitembo kapena kunena kuti malupe awera mtima amene anagona mmanda akulankhulatu za anthu amene anafa Ambuye Yesu asanabwere mdziko lapansi awa ndiye magulu ena Mose, Eliya, Yesaya, anthu oyera mtima amene anakauka pamene Yesu Kristo amakafa pa mtanda.
Again, here we saw how sovereign the Lord is and how comforting our God is. He's not lifting even a single one whom the Lord erected before the foundation of the world. Even he died before his coming, but he is to raise him up so that salvation should be complete.
ndiponso tu apa tiona ulamuliro wake wa Mulungu wamphamvu ndi otheratu komanso chitonthozo chimene chikuoneka apa kunena kuti sakuwasiya ngakhale mmodzi wa iwo amene Mulungu atadana wasankha amene anagona mmanda Yesu Kristo sanafepa mtanda koma akuwatola ndikuwasonkhanisa onse aja kuti pamene chipulumutso chikuperekedwa chikaperekedwe kwa iwonso kwa thunthu.
Because Hebrews chapter 11 verse 39 and
40
says,
verse 39 and 40.
Hebrews chapter 11 verse 39 and 40 says, and these all, those who died before, or before the Christ's work on the cross, having obtained a good report through faith, received not the promise. 40. God, having provided some better things for us, they without us should not be made perfect.
Nimeaga 39 akuti ndipo iwo onse akamanena iwo onse akuyankhula za iwo aja amene anagona mmandambeso sanabwere mdziko lapansi amene Mulungu anawasankhiratu akuti adachitidwa umboni mwachikhulupiriro sanalandira lonjezanolo popeza Mulungu adatikonzera ife kanthu koposa kuti iwo asayesedwe aphumphu kopanda ife.
Them are not perfect without us.
Iwawo tu sana yesedwa aphumphu kapena kuti sana yesedwa opindula popanda ife.
And we are not perfect without them.
Ndipo ifeso sitili athunthu kapena sitili abwino popanda iwowo.
Them and us is the church of Christ that Christ died on the cross for them.
Chifukwa iwowo ndi ife tonse tili mpingo wache wa Kristu umene Yesu Kristu anawufera.
So here is a comfort that no one will miss heaven if he is the elect, because without them, we are not perfect, and without us, they are not perfect. Nobody will be missed.
Ndiyo chitonthozo chimene chikuoneka kunena kuti palibe ngakhale mmodzi wa iwo amene ndiwosankhidwa amene azakasowa kapena zimene sazalowa mu ulemerero wa Mulungu chifukwa popanda iwowo ifeyo sitili kanthu ndipo popanda ifeso iwo osalinali.
And verse 39, the last sentence said, received not the promise. What is the promise? That is Christ Jesus. So these believers that came in time before Christ's time, they were not perfect, because they were waiting for us to complete them, because it's when the church of Christ would be there without nobody outside.
Ndiyeno iwo amene ndokhulupirira amene anamwalira ambuye sasanabwere mdziko lapansi sanayesedwa aphumphu popanda ife chifukwa popanda ifeyonso sanayesedwa aphumphu popeza tonse pakuwumbika pamodzi pamene ndikupanga mpingo wache wa Khristu.
What blesses my heart is that nobody will be left behind or outside those that Christ died for, the Lord elect, and the Spirit to come and regenerate them. What a comfort to be one in the group, in the church of the Lord.
Chondili mbikisa kwambiri ndicho tonthoza mtima wanga limene sondidaliso lalikulu kunena kuti palibe ngakhale mmodzi wa iwo amene Mulungu atadana wasankha azasowa kapena amene sazalowa mu ulemerero wa Mulungu chifukwa mzimu woyera adzadzusa mitima yawo kapena kuti adzavumbuluka mkati mwa mitima yawo ndi kwalozera kwa Khristu.
That's why verse 53 of Matthew chapter 27 conclude by saying, and came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many.
Ndifaya mukaona mundimeka 53 ya Mateo 27 akuti ndipo anatuluka manda mwawo pambuyo pakuka kwache nalo wa munzinda woyera naonekera kwa anthu ambiri.
Nobody were left or was left in the grave that was a saint. The saint is the only one that Christ died for and the Lord elected. All these, nobody were left in the grave.
Aba akulankhula za oera ntiba amene ana mwalira ambuye sasa na bwere mdziko lapansa kunena kuti palibe ngakhale mmodzi amene akusidwa kukhala mmanda koma kuti onse amene mulungu atati anawasankha ndi kwayikira kwa ambuye yesu iwo akutengedwa posesidwa ngakhale mmodzi yekha.
That's why when we go back to our text, Ezekiel chapter 37, verse 7, we see the lattering sound that was happening, the shakings, because of the Lord who is doing the work upon the dry bones in the valley.
Tikuona sopano phokoso likuchitika chifukwa cha kuombana kwa mafupa amene amakachitika amakaombana kuchigwa kuja pa mafupa omayi.
Why noise? Because there was shaking. Why noise? Because there was shaking.
Then chifukwa chani panali phokoso izinthu zinali zotero chifukwa kuti panali kugwedezeka.
Why shaking? It's because the bone is coming together to
eat bone.
Number one, in the valley where those dry bones, the bones were scattered and each and every dry bone was living at its place, hopeless, without somebody that can pick it to the fellow brother or sister of the seborn.
Chindujamba chonena kuti mafupa achatu muchigwa anali omwazika ndipo fupa lilonse limakhala kudera kwake ndipo panalibe wina amene akanatha kulitola fupa lijangukalika kufupa linzache.
So they were mixed up. It was very difficult for the bone to come to its sister. Even if a man can come there, a living man like Ezekiel, it was very difficult to let a bone meet with the sister bone.
Saka nakuwanisa kutola fupa ngukalimikiza kufupa linzake limene linali naye pamene munthu mafupa jana ali munthu.
But thank you to God because of the word of God. Once the word of God has been starting doing the work, the bone was drawn to the sister.
Koma jamika ambuye chifukwa cha ntchito yake chifukwa mulungu akalankhula mawu ake mulungu atangolankhula mawu ake nthawi yomweyo fupa lina linayamba kusendera kulowera kumene kunali fupa linzache.
John chapter 15, verse 3 says, now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
Number one,
there is clean because there is a word that has been spoken.
So the
first thing that is happening is the speaking of the word that makes that dead thing to be clean.
Without
the word spoken, a man is very dung, is very evil, is very wicked, and is very stinching. It was the word that was spoken that makes a man, the dead one, the stinching man, the dung one, to be clean and to be sanctified.
Here
it shows that in Christ there is full sanctification. Nobody is sanctified without Christ coming and doing the work of sanctification upon him. So He is our sanctification. We have been sanctified by him and by his death on the cross. That's why 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and unto us righteousness, and unto us sanctification, and unto us redemption. Wisdom, righteousness, sanctification, and redemption is what Christ has given us, and we are in Christ God, the righteousness, sanctification, wisdom, and redemption. He is everything for us.
Which
means no man can be wise or righteous or sanctified or redeemed in himself. It's the Lord Christ Jesus that did the work of redempting, justifying, even sanctifying those that are his. That's why John chapter 15 verse 3 that we were reading says, ye are clean through the word which I was spoken and told you. We are complete in the Lord Jesus Christ. Not because of our goodness that we have done, but because of what Christ has done for us. Here we see the working of the Lord Jesus Christ, bringing the noise and the shaking of the bones to the sister bone. No matter how far the bone was, but because the Lord now is speaking, the bone was to be transferred freely with the free transport to the sister bone so that they should be one.
That's
why we are one in Christ Jesus, the church of the elect. We are brothers and sisters. The title of the message of today, Behold a Shaking. When the Lord is doing, there is a shaking that will come upon the person. When the Lord is working in the family, there will be a shaking of that family. In the country, wheresoever in the communities, if the Lord is working, make sure there will be a shaking, because it will be the separation of the erect and the correction of the erect. Even the bone bows before the Lord, because it says there was a shaking because the Lord is working.
Makaru mafuba o ana guada kugonjera kwa mulungu kwa Bible una kuti taonani panali panali phokoso kulankhula kwa mulungu kwa mafuba.
If you are one of the elect, distance is not a challenge. The Lord will correct you where you are, even in the deep mud. He will pick you by his shoulders to the ford so that you should rest in there and have a worship to the Lord Jesus Christ. The last verse is Matthew chapter 11, verse 28, whereby it says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest."
Ndimo yake yomaliza tsiku la lero ya ndibukula Mateo chapter 11 ndi mega 28 yomwe kuti izani kuno kwa ine inu nonse akulema ndi akuthodwa ndipo ine ndizakupumulisani inu.
In the Lord there is resting. But the resting is coming after the shaking has been done. The drawing of the bone that was very far has been done to the sister bone. That is to make the complete man has been done. Thereafter, there will be glorifying, exalting, and praising the Lord Jesus Christ. Lastly, even the bone that was drawn to the sister bone, it was upholded by the sinews, fresh skin, and the breath that Lord breathed in.
Umaliza ngakhale mafupa aja amene anakokedwa kusendedzedwa kufupa linzake tiona kuti anagwirizanika bwino chifukwa cha misempha minofu ndi khungu limene linaperekedwa pamene Mulungu anauzira mpweya mkati mwakemo.
In a bone there is no even the bone fails even to God his sister bone, because in him there is nothing, there is no potential of holding himself tied to each other. We are clinging together because of Christ, not because of us. There is no potential, there is nothing in us that can make us cling to each other. We are brothers and sisters because of the Lord Jesus Christ.
It's
the Lord that did the work of upholding them together so that they should be one. We'll be one in the Lord because of the work that the Lord will do upon us. In us, nothing good to uphold ourselves. Let us look to God in prayer as we are closing the time of worship for today. Dear Heavenly Father, we thank you for this afternoon here, morning other side. Thank you for making it possible that we meet in the cross and celebrate the death of the Lord Jesus Christ. Thank you that the Lord you have taught us that it's you who did the work of bringing together those that you erect before the foundation of the world. And it's very comforting that you died on the cross to save them and to keep them together so that they should be one. We are one in you. Without you, we are nothing. Help us, Lord, continue in this grace so that we preach Christ and him crucified without compromise. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and worship and praise your name. Amen.